kutamka. No ila mimi alone kuta nilistuka. I have to let you know. After a few days ni me feel so low. Postpone you na online, please call my phone. Yo wacha kama we don't get along. Baro ni meokoka na mapepo nisha kimbea. Yo ila baro na itaji tu kuongea. Walo karibu wanasimu shaniombea. Matola nilizi sumbari wa kuongea. Yatoe yote, yote. Yalon moyoni yote, yote. Yatoe yote, yote. Yalon moyoni yote. Yalong